nipe mapenzi ya kweli bujuju, na roho imetanjwa na ukungu. Mapenzi yako kama kabumbu, nishachezaga mpaka mwili wote unasugu. Sitaki mwingine my love, mabisho wakija kwako kamili wape makavu. Ila masalamu wape mashavu, ila usizidishe hisia kwako mini pumbao. Joni kupe love ya kushiba, upate fikira, taswira na tiba. Unani drive crazy na yako figa, tekea na wezi wasije kuiba. Nipe mapenzi ya kweli bujuju, na roho yangu kwako po juju. Songei kitu kwako ni bubu, kwelo soji ficha wala misi na gubu.
Mimi data, umenikamata, kasuku wange nimejitolea sadaka. Unasipa na zutaka, kujuju wange. You so pretty girl,
anything, you my beautiful and you got everything.
Everything, everything.
Sitaki mwingine my queen, cause I wanna put the ring on your finger. On your finger, bikia usije mbali nami ukaenda. Ni bora utulie kwangu we pretender. Wajua jinsi gani mimi navyokupenda. Together, we gon' live forever. Moyo huka aidiwa, kupata demu mwenye kusifiwa. Nampenda kama alivyozaliwa, na ishara ziandame Mola ametujalia. Nipe mapenzi kweli bujuju, na roho yangu kwako po juju. Songei kitu kwako ni bubu, kwelo soji ficha wala misi na gubu.
Kuku nimidata, umenikamata, kasuku wange nimejitolea sadaka. Unasipa na zutaka, ujuju wange. You so pretty girl, pretty.